Kooti enkulu mu Kampala olwaleero lwegenda okuddamu okutuula okuwulira omusango gw'omusajja Christophe Okello Onyuma agambibwa okukakkana ku baana bana n'abasalaasala n'abata bwe yalumba ekifo gye baali bakuumirwa ekya Gabal Childhood Poverty Center. Wabula nga bwe gwali omulundi oguwedde ne ku mulundi guno kooti eno egenda kutuuzibwa ku kisaawe eky'essomero erya Maranath High School awasangibwa ekifo omusajja ono wagambibwa okukola ettemu lino. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno Christophe Okello ono yatemula abaana bana okuli Eteku Gideon Keishi Anglenworth Serunjange Ignatius ne Odek Ryan ng'ekikolwa kino yakikola ng'agenderedde era ng'amaze okukirowoozaako. Wabula mu lutuula lwa kkooti oluwedde ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Ekyomuhangi Kawuka Okello yasomerwa emisango ena egy'obutemu era gyonna n'agyegaana.
And the particulars of this offense are that you, Christopher Okello Onyum, on the second day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of this person called Eteku Gideon. So have you heard that charge?
Yes, my lord, I have heard the charge.
You've heard the charge. Have you understood it?
Yes, my lord.
You've understood it?
Yes, I did. I understood it.
And how do you plead? How do you plead?
I plead not guilty to this charge, my lord.
Okay, I have entered a plea of not guilty on count one.
Olutuula oluwedde kkooti yatandika okuwuliriza obujulizi mu musango guno era ng'abamu ku bazadde b'abaana abattibwa okwali Mbaziira Ruth Simon ne Apollo Stella wakati mu nnaku batotola engeri gye baafunamu amawulire ag'okuttibwa kw'abantu baabwe. Mu balala abawa obujulizi ye Namutebi omu ku baali balabirira abaana era yannyonnyodde embeera bwe yali ng'Okello ono amaze okusanja gamabujje.
Poliisi yangamba okuggyamu engoye zinali nyambadde nzibawe kubanga zaali zijjudde omusaayi.
Omusaayi gwatuuka gujja ku ngoye zo?
Bwe baamala okwaresita engoye omusajja nalowooza nti maybe waliwo omwana gwe nsobola otwala mu ddwaliro kati nasitula keisha nga njagala muddusi mu ddwaliro eyansiga omusaayi.
Wamutwala wa?
Nafuluma geeti naye we nafuluma geeti nagenda okulaba ng'ensingo ye yonna ng'esaliddwa nga sayini ziraga yali afudde.
About the other kids?
Ate abaana abalala?
Keisha namuzaawo namuleka ku geeti ne ngenda nkebere ku balala ndabe naye bonna nasanga nga ndaba obubonero bwe balina nga balaga balabika baafudde dda.
Ono musajja bwe yali asala abaana abo yali yeeyisa atya?
He was not talking anything but he was breathing heavily.
Yali tayogera naye nga yali asa nnyo.
Kaakati olunaku olwaleero kkooti egenda kwongera okuwuliriza obujulizi bw'abantu abalala olwo oludda oluwabi nalwo lwanukule ku bujulizi bano abaleeteddwa.